yeah.
Oh my God. So we created.
Did you in it today? I'm a kid. Did you in it away? I'm a big man. I'm a new miser. Once I'm in a new bag of fresh. Plan out your server, I had a check. Need so many new, go on a debt. I keep me with a new church. Mungwa me umba kila moja. Na ubavu wake wangu unanipashida. Oh, mwanamke. Sao, oh, mwanamke shetani. Oh, now to feel lonely. Yani, kavansi onekani. Moyo mejama jonzi. Nifanya na hema, na hema. Nimechoka na hema, na hema. Nifanya na hema, na hema. Nimechoka na hema. Sambo unapange nitese, anicheze kesho minirege. Wale nani umizaje, cheze ule ule kesho vile vile. Where you found me? Just take me back, man. I couldn't even choke up it in me. Where you found me? Yeah, yeah. So, oh, when I'm keshetani, oh, now I feel lonely. Yeah, me, come as your nekani. Boy, I'm a jama jonesy. Nah, him. I'm very fine, I know him. Nah, him. Nimechoka na hema, na hema. Nimefanya na hema, na hema. Nimechoka na hema. Na hema. Nimefanya na hema. Nimechoka na hema, oh.